sana kama majina yenu yameandikwa mbinguni kwenye kitabu cha uzima.
My ear. mashawane. Nishike mkono Bwana nisianguke. Siku moja nikatoke out na Yesu mbinguni.